so high, higher,
kuja kusafiri ni kweli sisiri yondo kweli kamili siku ikifika tutamona mwenyezi mumba bingu na inchi paka bala mwezi anaponya kipofu paka na kiziwi siku zote metulinda yeye yuko nasi anatupa chakula paka na mavazi napiga magoti na sali na amini ibilisi na kwambia una nafasi bila mola maze sisi atuwezi kwake niko freshi na feel happiness mungu jemedari yeye ni mtetezi aliumba bahari akanipa uwai akanipa kipaji mimi ni msanii natema mistari bila kufeli inafaa tumsifu na lugha zote hadi Kiswahili yeye anastahili yeye ni mpenzi tena ni generali tena ni generali. Amenipenda mi, hata nikiwa na sin. Yeye ndiye dawa yani, ni medicine. He open my eyes now, I can see. Mambo yake iko power yani, iko fine fine. Amenipa wisdom, siku moja note yangu itakuwa on the top. Kwake nipo nipa wala, sita resign. Nitakuwa never, nitakunywa only one. Like father, like son. Yeye ndiye father, mimi ndiyo son. Ndiyo tunaweza, yes we can. Kwake nime log in, sita log out. Yeye peke yake, do mimi nina geni. He is my loyal, I won't fall down. Tamu sifu juu, bila kuona haya. Kwa shetani mimi, nimesema no. Yeye ananipa nikitaka gari, nikitaka nyumba, nikitaka mchumba. Yeye ananipa, amenibamba kuliko mganga. Yeye ni ya mwamba, kwake nimezama. Kwake kuna baraka, anapenda lugha zote. Hadi kiborana, nikiwa kwenye giza anaweka mwangaza. Bila kusita sita, yeye ndiye baba amenitoa mbali sana. Nashukuru tena sana, milele daima. Amenipa hekima, amenipa uzima. Kwake hakuna noma, mi nampa sifa. Ena morito wa, ena momi wangima. Kie kuwa meibiro bedo. Mangima siku zote menilinda na muita ritima.